senza makona sizinsizwa ngeke sibulalane sonke singabenza lokashakala umpandelo dingane nosenza makona sizinsizwa ngeke sibulalane sonke singabenza lokashakala umpandelo dingane nosenza makona sizinsizwa ngeke sibulalane sonke
thank you.